Hey, yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh.
Wataka kuwa superstar, ah. Wataka kuwa movie star, ah. Wataka kuwa producer, ah. Je, wajua unaweza, ah. Wataka kuwa soccer star, ah. Wataka kuwa boxing star, ah. Wataka kuwa professor. Wajua unaweza, ah.
Lucky timing yako,
time.
See your God is time.
Time.
Chunga plani yako, usi waste time. Na imani yako, you'll lose your
mind.
Si wewe funga macho yako hiyo, because kama uko na mpango,
na mpango.
Weka kwa maombi yako,
maombi yako.
Kama uko na mpango,
na mpango.
Weka kwa maombi yako,
maombi yako.
Sasa cheki wewe kaka, aha. Naona wewe umezuba, ah. Wataka kata hiyo tama, ah. Je, wajua anaweza, ah. Sasa cheki wewe dada, ah. Wataka kuwa TV anga, ah. Na studio zote zimekata, ah. Je, wajua anaweza, ah.
Lucky timing yako,
time.
See your God
is time.
Chunga plani yako, usi waste time. Na imani yako, you'll lose your spine.
Basi wewe funga macho yako hiyo,
because kama uko na mpango,
na mpango.
Weka kwa maombi yako,
maombi yako.
Kama uko na mpango,
na mpango.
Wataka kuwa soccer star.
It's not just time.
Wataka kuwa